EMB Records。
EMB Records， 李广播。
Miezi ya malezi imefika, miaka mgongo nikapita, nyumbani nikilala mateso, bila wewe mama nalia, bila wewe mama naumia, natamani zile haini mapenzi tumboni, mapenzi tumboni, ah, natamani zile haini tumboni, oh, 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 dunia ngumu sana, oh, 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 dunia chungu mama.Mama iwapendi wale mazera wakiniona wanacheka wale yananitoka machozi makale nikifumbua story za zamani uliniacha mchanga ukuniacha kwa ndimi sipendi nifunzwe na yule sipendi nifunzwe na yule nitarundi kwa kenjalali oh, 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 dunia ngumu sana oh, 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 dunia chungu mamaNingejua dunia ni chungu Singetoka mule uli ninjengea Ningejua maisha kukata ni ngumu Singependa iwe vile Ningejua maisha ni ngumu Singependa iwe vile mama、hey. Whoa, whoa